tazama mimi nimemwachia. Moyo ni asha kitakamia pa asha gharmika. Wa milangoni